wata bana miliya maka ya Yesu matambilio kukunda no kurisha sana sana palwa wo elo mwela wakula nekubashile yaka ila wasami batini nechiri elo yeswa iminina nakulanda kumabimbi na mabimbi nese yatalele Palwenu Shireni Yesu amirile Tuilaluisha palwesu Lekeni Yesu atulile Mwilaluisha palwenu
Mira Luisa Paloeno.